tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jire to bogi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrabe hediwe. Bangal sodugol avion president e kaki kabota sumaylo bubey mayga e ministre mbiyana e ministre Jawdi Boare Fili Sisko nati juude lam alkamsar kanyen. Ono dawrude dawral la hakkunde yimbe gonbe le kerol Mali Côte d'Ivoire kawtal la balli tati wadama do kabar mudum. Fay hunde newaki le lumoji kolokani e wi yimbe ton batte mudum be dardi lam kobe fide dabare di gonse be kabaruji amen hande beta aljumare noga jeddi lewru out hitano 2021 bismillah sakrabe. Nyandal kam sari noga jagam der outu woni ko Soumaylo Boubey Mayga nati juude lamu bangal kabaru sorugol avion mbiyana president e kanya kaki kaborde kanko premier ski do hultinon wiide kawar mudum timmi fa labbe fadde procureur cour supreme fenna kado hala walde mako asma fscfp wuytike ndedo yombitere keddana ko ben adama amadou haydar e du fostango umar begalu
inde mako indama den diwo hore juleedi di o soda kanya kaborde militaire ile hitande 2014 Soumaylo Boubey Mayga jonune arande o nata e juude sarto wom e leleedi malindi suudu sartono mawdu leleedi hayfiki mo wiide nyaloma handen o omo wonno e dido yurku yurkuji wakande ibeka laminonde be kolitiwdi yurku yurkuji kewdi koyde makko tawale hen ko nayri bangal soddindi wo horeje leedi kanye kaki kaborde leleedi malindi micciteden wirle balde jabbinode kanko Soumaylo Boubey Mayga jaati haali e tele ngaji di o wi dido halaji chawni nama bange de on do wattu fu kanko procureur suudu ndugnodi to cour supreme leleedi malindi holitiidu yodum fenande balere krim non ebe gondi wadde konjali mabbe be bi kala neddo fur mo koydo mudun tawa le dido yurku yurkuji be nangandu be naba dun sriya micitede wid tongande hitande 2013 2014 verificateur general be bi milliarduji temedere e chapande joy e tati majjili leedi ndi milliarduji no gaydi fu be bi to kabor de to majjiri kanyo don diwo horeje leedi ndi ka hodata yimbe lo wobbe kasen tawonobe le lamu ibk o wiama ko warta ko kettinte no bel andambe no do kabaru wori kolitiri min wiide
fa hande mbiyan kabangal oro kabaru sotukul zumben sorgul avion prison e kanyodum ka kaborde mbiyan Boare Fili Sisko nati juude lam o dum wadi kenyan wonande cour supreme hono ni kanko Soumaylo Boubey Mayga fande li kabaru de ngol nangugol mbiyan juyimin sanne mi metta madun dum ko holliti ardibe fedde Soumaylo Boubey Mayga asma cfp secrétaire général der o fedde holliti wiide yu tan yombitingul ka mi ngana fe de intobe du kabar mudum be wi Issa Diarra keddana kum hani Mohamadou Touré du fostango Abdoulaye Kassé
gonde hande do mi anda hudum sabi so nodda kami narri avocat e makko be bi kibaru sodugol kaki non dum ilende wonno ministre de no wawi latade fuf mi aniyaki yopudemo mi aniyaki jodaade ni ene tandu mi re anni imade min kabatobe du sa hajili ko wodno ilde 18 out ko beti ko yo wayde golude seria lobbo cour constitutionnel hande du dum do fuditi kase joni cour supreme mon ko fuditi dum nena min jopirta ni ene golle o mi de mili lendi wa dardar ni ene kibudo fu tonya mo muyi fu na ngar laamu fu yefa yombito ko bitino wanani leedi jodo
yo sariya golle do hani so Soumaylo Boubey Mayga mbiyan mande mudu jama odo kabar on ya o jabo sariya ndenno dum ko holti yimbe le hobbe bamako do kedan ko mi hora hebo ne du fostan Umar Waygol
sara kan abule bedega ni yebe
balindi malindi wala fu gondo do sariya mo golle mudum fa febo fur an hani nanged nabe yeso sariya onno be ngadiri Boubey no sariya tan wawi somtude leedi malindi do woni nyaloma hande no wana Boubey wana goddo tawado wadi yurku yurku leedi malindi fan han nangede sab detal kabe kanye njobata lampaji mude usuruji mudu en min tampi sanne o titalaji di ngoni wakati sobe nangi jomun fa adnar ndu fu yihi tan be njoppa dum wala fu no be nyangirto dum ngabe ko boni fan kani jaba yade sartobe an kani gollirde golleji mude no fewiri
atu wa shiraka barake daga ngabla bulunga ngabla bulunga
sakira mbaa tutu haklai mwadu kabaru amen bangal bemba amen Facebook kaidu Twitter hono wadde yalla fashintide kabaru kerol hakune Mali e Côte d'Ivoire hono dawrude gondal e dawrol yimbele kerindi mbien kabaru mudun huccinama hore le balli tati wonande gollobe kabaru kerol Mali Côte d'Ivoire yalla timminde basi jakunde senuji e fuditinde Imad Radji nokko kaddana ko ban Ousmane Niali wuldu fastango kanko Abdoulaye Kassé
minni de keri leede Mali holitiwde kerol Mali e Côte d'Ivoire dida ka fa gasa e wilaji sogo ba dum an way wadde tidallaji hakunde himbe njodi be le onoko
ko min jidi yo tawe homo fona andi hudu woni kaddi leede mudun tawe an yiye miden jidi dum mande watte hen no leendi yaajirni fuf tebe ngad ufan andi hoto hatta hoto leedi mudu hatta hoto laamu mudu hatta tebe ana wayi hinnade golle mudu e nata e nokku goddo kasi
addi be nelabe ko duwar warde be holiti wide ngal kawrtal faanda mudu yon dartude talki ko wayi wadde gollidal patti dallaaji ngada do gol kerol holiti wide dewtere mo inete leedi joda halaaji jakar jakonati secrétaire exécutif commission nationale des frontières ko duwar kanko du no horejo nelabe ko duwar warde be kede ko holiti wide
ciagal ngal o jidal miden gidi hebude lawol commission o yalla ana immono yawiri fu ana moddina dum min keba du seriyaji lobbi tawe ana gulide amen min keba du bawde dum golle tawe leede ana gulide fa hande ka tawe humu fan andi do hatta
hedde ONG leede Allemagne JZD holiti wide o projet leji ngade bangi kerol de leede bawdi nafude jamarande hawrbe henbe meccintini wide didugol o nokku jowana sendude himbe de leede dum wadan tan famon fu anda do hetti pati basi wada
fedde humninde dabaji itto leedi mali na e batu modo gila kenyan bamako do fanda mudun woni juinde biru kesso yalla yirwinde golle o goto imade oro biru woni dawrude buytugol ciugu tew e wi ardibe be landini kortongal woni fedde mawnde kabaru demal mali kedana mamadou dukure goto nado fedde ko hanni kalfa usman yalbuli
min golle dibe tatonno marobe dabaji julabe kany waylitobe kullantereji pawidi do golleji mum de pelle tati ana goni le fedde water mais noddire bureau interprofessionnel mon fu ana gollanno hor tayki take wiide fay goto wawa jaade ciagal bandun sini min gollidi min fu kebata nafa mudon sini on tagi tagi yide joni lam o ana faabomi yalla cogguji di ana buyto sabi do andi fa luma wela kina tawe ko hasindina dun ana wawi hebede sini dabaji kewa le lumo go wajibi dum wada fa cogguji di nabba ko sabi binta dun ana ko fawi hande ndo kabaru rafindenago o julabe bawa yaade le nokku jede fa cioda dabaji warde jo ingul de fedde mi mila an hani wadde fa kabaruji di fu kawrintine fa ko dartete dun hebe dun nabami yeso inshallah woni fanda mumin dartata
sal objectif somayaji natidi sanne to kulkani tun e wi jamare tunde nyande alal baren bennoga julur utu hitan 2021 be holti dun le nanugol lumo ngalurande e wi mabbe ciogu nyamri e bibel ledde natidi sanne o do wattu o ko dum sambini dum keddanna ko heban en nalat amen to kulkani tun Musa Malli Sisugo do fo sango Umar Waygol Ablakase
alal bar woni lumo kolokani kambe nanobe lumo be jottikili o do nokku faabe kewi be iwri le tatteji di furu alal bar noga julur utunu jamarnde heway le lumo go ne non somo tobe mombe tombe kollitiri wiide be biccu gut kudde de an tiidi sanne
wala fu ko min baawi sodde hunde fu tiidi do kolokani do hande jaba tamati fei ko jaasi e ko najini ko wala fu ko waawi sodde do hande en darda laamu o wattana mi hajille yalla safaran hebe o do tiidal
kambe jaagotobe mombe tombe be kollitiri do kulle de iwrata do jaati woni ko tiidi
ko ngowni
miden ciotta concombre miden ciotta melo miden ciotta dandi mi ngala e tiidal mawdo sanne sanne kilo goto gawri buudi debbe woni ko sotete petit pois ana yafa buudi temdere tigaaje buudi temdere e nogay min ciot ciodo be ngara wakatiji wakatiji dum taadi seeda miden duwo yalla client be ngara fa heewo miden ciota seeda seeda miden ciota sanne du da ewi joni ku temdere e debbe sapu min ciotta dum pompiter buudi temdere e buudi debbe tabi ko buudi hewde fu chaakuji kiloji noga e joodi mi bamata dum don ujunaji tati neban litre mudum goto buudi temdere e debbe
ko woni faana mudum fa be jafina kabaru kulle kanya hakkunde jaagotobe wombe tombe sama lesi soko hebini studio tamani kolokani
bangal kabaru coronavirus en janna tivi kenyan nyobbe en jetto beedige hen nayon chamtanama fay goto heddake ndeno su adado fu fawlutinama wakar jun o yo unyaay sappo e nayo e temre jetto e tato ndeno kambe chamtanabe be yo unyaaji sappo e nayo gi temre jeegomo e mbiyane chapane jeegomo e jenayo ndeno ibube yo temre joy chapane tato en jeddo bangal yotre meden acti covid kedano heben estata jara du festango marwegalo
Sijotamani Fesugol dido bol faabe de lon be kan sekiraade nyaw coronavirus dum wonde jokkitede le ngalure bamako de kanye e le yoga e rezo ngaji gondi le leedi malindi laami be kabaru cialal wonbe le leedi ndi midati tati gonde yaltinde nyalawma handen o kedda mo kanko docteur Ibrahim Jara yo goto e komunido kabaru cialal le leedi medindi ko mastifi do hen
rezon ngaji kay gawu tumbutu kidal menaka tawdeni ngalure bamako no gonde imadaraji fasagol leedi do nokkuji di wakkat juno nokkuji di fasagol watte yo nokkuji mbawadi di moko mission wi de jam pikir johnson and johnson ñay temdere ñay chapande joy e ko fawi ngoni hebaadi ko hubata leedi ndi fuf den no golle o sarta woni kumin kadaronto kala ko woni bangi nono bamako kumin jeegobo daronto kala ko woni bangi nyamo bamako dogotoro kumin jeegobo jaati wulti wi de se songaaji sappu tati ngondi tondi fuf kinoto fasogul ngol dum walda e nokku aeroport e kanyo dun optal di mali so bangal kumin werde ana wodi ko lulludo banantu koro e kanya dun INSP pelle godde tawete do mutuji yadeli gelle deede tawara wonde dun wontun bangal nawtrade mobulaji yade nokuji sahal leedindi so faccitinde wattu mudun andon no wakat jun o imadaj na gudi sala edi mbawi andede hakika
e ko ce qu'on appelle la durée de protection de ces vaccins là
tama odo andani dun
yoga kaye en kali les réseaux sociaux dum le bema ande tobe bi hi neddo fu mo nyaw coronavirus on nangi so bami fa santanama de water tan hani fesede andabe kabaru challal kolitido odo kabaru wana ngonga be bi chamtana do nyaw coronavirus o don hani fesirade hono yimbe wobbe be pesirtono do kadde ten bete hande do kabaru jume den jowido do coronavirus yenji jeddir warore fati jeggiton tabade dati di doktor en gondi halandene o nyaloma hande fa kebon deno ko modo no nyaw o wordi deno yimela wobbe
Sijo Tamani de Faba Muya gouvernement lady Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakra bangal kabaru jamen le region gadi en mentu bofla be tun hultam wiide chapan taton surubabe totama kaaki golirde nyohugol mahugol ben mu ingol sabunde suugol e kofugol yu tiagal lebbi jeegom jande ngal do dokal wadi kenyan to mahina tun wonande ONG fadima e do mballa pabotobe yo bangal faba fewde surubabe be njahal be jangali ma dun ngutube jande jugube hakkunde duubi sappo na e duubi sappo e jetti do kayton hultama wiide hakke chapan en jom ben chauffeur en puddi nyande alalbarende noga je joyi leru out jande famingol kabaru denagu do dati yo yalla sembinde andal be do chauffeur en do seriaji code de route butude accidentaji golirde anazer region o landini ngal do kawtal en tibinan kabaru yi to bankas ton hultama wiide chapande jeenay e jetti woni ko heba ben e do beder ko donta ko donta no wono chapande jeenay le temedere do ben bangal fesugul nyaw tedagul nyaw palito bankas ton denno kuki kabaru mudun woni e of medicine chef nuku o nyande alalbari no go lor utto e le karutal ben fatintungol ko golla e le cilol rendez-vous gol kambe ben fesabe woni jogi sugabe jogube hakune duubi hakune lebbi tati e duubi joyi men kawrtal gal godama yeso men goldobe men doktoro en mer en yimbe asako yimbe felasko e kay dun yimbe dinaji ci lolo dido bollo fesongul fudan sawere noga jitti ut yade men al talataare go lewru septembre 2021 non dum da sakrabe men kawru jaman hande mi ci don wawsaade fuf humpitaari do bembal amen 3w.studio80.org ma do don jamu 37321 do sede yotere meden magazine yotere meden magazine hande fawdo do kabaru sukabe na ben yowi dun do foftere wat foftere be do sukabe den no bangam mun kedan kam en adama amadou haydara do fosango usman nyali bulye en nyalle jom
yotere sukabe malfu
gabe lekol ngo e foftere le ciude lekol yogaaji le mali hoobe mabbe ana andi ko ngatta le wattu joni yogaabe du ana gondi en daltude he woni ko baye wadde le o wattu yogo wala fuko wondi wadde so wana fijirdeji yogaabe du ana balla innerabe mu en golle ciude
je suis à la maison j'aide ma maman
le galle ngummi fabaade inno wattu foftere wonde mudun nendam le wondi e golle ciude yogaaji fabato innam wadde golleji le galle min kay li sarigne gollammi wattu foftere wonde mi e bandiraabe am ngadam fujo tilke fijude yan lotade e hinade exercice grammaire et calcul le 3e ane gummi mi e giraabe am pijidita nyalade de jogumi jande français yawtan kalko han mi jangude dum walda e golle jiddi be ngata le galle e wattu foftere mi e giraabe am pijidata mi jawadu disanme e tele
galle disanme a la tele
kabar yontere
san teew sukaabe didon mo duube sappo e sappo e didi yamale cakide yontere jabende le lura hayre do kaaje kelete le diande lafiya bugu belekan e jinoobe wulawade de wonno ko bangi goto hayre de sami do mabbe service protection civile kanyum yiti teew mabbe le duubi joy himbe jagawon be yonki nyum e mursa le onnuko goto gollide no dritane programme right to ground fuddi talatar jabende to kaytu sukaabe juude ne dimba yaade duubi joy be commune bafulabe mayna gunfa e bamafele woni be dum wadani projet o rayon peiba itti jawdi mudum o mahani wadde duubi joy sigaso kawrital bayungal do gollingol sukaabe le nokkuje kan itete fuddi alalbar jabende faanda o batu yo faabaade kanan kobe leedi meden di habgol di golleji le mali bureau international du travail kany hunchani dum hore do imadara projet axel do kadude e yewtere sukaabe ne hande lamdo hol e yontere warore fa ngarte e yewtere wonde
yewtere sukaabe man fu wonno